Digita.
Kama dondararo acha kwako niugurie, niugurie. Nachoka umizaro, nipe mapenzi menitulie, menitulie. Sina miguu ya kangaro, upande wa pili nichungulie. Pande wa pili nichungulie. Sitaki tazame kwingine, uniache pengine chekwe na wengine. Samani penzi jingine, ongeza na mengine matunda nizame. Sitaki tazame kwingine, uniache pengine chekwe na wengine. Samani penzi jingine, ongeza na mengine matunda nizame. So kumbeti na kushati, I'm in love, I'm in love. Acha wakuite hivyo, ndakuita my love, my love. Sitojali kipinda kupa su love, su love. Leo sina tapa za kesho, nipe mi love, mi love.
You are only one kwangu, go single. Wa mitindo na hauna malengo. By the way, napenda ulivyo. Usije siku moja ukanipamie hangover. My love, I love you, I love you. I need you, man. I love you, man. Tabasamu ni fulai, nijihisi kama Mola amenipa. Wala haunikinai, tatuleni kama hauna mifupa.
Apaso kupeti na kuchati, I'm in love, I'm in love. Acha wakuite hivyo, ndakuita my love, my love. Sitojali kipinda kupa su love, su love. Leo sina tapa za kesho, nipe mi love, mi love. Kama kolo de Roma, romantic. Kwa uzuri sweet atani fantastic. Kama kolo de Roma, romantic. Kwa uzuri sweet atani fantastic. I need you, na kuchati, I'm in love, I'm in love. Acha wakuite hivyo, ndakuita my love, my love. Sitojali kipinda kupa su love, su love. Leo sina tapa za kesho, nipe mi love.
Music.